Soon, Steve is sitting with a cold beer at one of the small tables outside, near the bar. He's chatting to Mikasi.
Wageni ni wengi siku hizi?
Si wengi sana.
Wapo wangapi hotelini leo?
Mmoja tu.
Nani huyo?
Ndiye wewe.
Mimi tu?
Ndiyo. Hakuna wageni wengi siku hizi. Ni wakati wa mavuno ya korosho, ambapo wengi watakuja hapa. Wanunuzi korosho huja kwa wingi. Meneja amesema kwamba bwana mmoja atakuja kesho. Huja mara kwa mara.
Yuko likizoni?
Yuko kazini. Afanya kazi katika kampuni ambayo yauza zana za kilimo. Yeye anajua Kiingereza vizuri sana. Atafurahi kukutana nawe.
Chakula tayari bwana. Utakula ndani ama nikuletee hapa nje.
What does Mikasi tell Steve about the guest who will be arriving tomorrow?
Yuko kazini. Afanya kazi katika kampuni ambayo yauza zana za kilimo. Yeye anajua Kiingereza vizuri sana.